Då är det en glädje och ett privilegium att få lov till att önska Carrie Jones välkommen. Men inte du var här igår så var Carrie, han har varit med oss i många, många år i Norge. Och vi är väldigt tacknämliga för Carrie och Carol. För det de har gett in av Guds ord, det de har varit in och så in av uppenbaring. Som gör att vi kan stå här idag och se på det arbetet och tacka Jesus Kristus. Och för de gavene som Jesus har gett i menigheten. Och Carrie är en av dem. Så låt oss ge en skicklig varm välkomst. Amen. Welcome, Carrie.
You on form tonight?
Yes, I am.
Praise the Lord.
Pris Herren.
God is good all the time.
Gud er god hele tiden.
We're in the best country in the world.
Vi lever i det beste land i verden.
The best weather in the world.
Har verdens beste vær.
You can have everything on the same day.
For alle typer vær på en dag.
Sunshine, rain,
regn,
snow.
Snø.
You can have what you like in Norway.
Du kan få det du vil ha i Norge.
Bless the Lord.
Pris Herren.
God is good all the time.
Gud er god hele tiden.
Just turn to say to somebody tonight and just look at them and say, I smile when I sit next to you.
Bara vända till någon, se på dig, smil och säg, jag smilar när jag sitter vid sidan av dig.
For preachers,
för förkynnare,
it's easy to preach sermons.
Så det är lätt att hålla prekar.
It's easy to preach a sermon.
Det är lätt att hålla en prek.
Any preacher worth his money,
en vanlig förkynnare som är värd pengarna,
can preach a sermon.
Kan förkynna, hålla en tala.
I'm not here to preach a sermon.
Jag är inte här för att hålla en tala.
I want to talk to you what I believe God is saying to His body.
Men jag vill dela med er det jag tror Gud säger till sin kropp.
When I think of the word of God.
Det är ser Guds ord.
I think that the Bible, the scriptures is indeed the word of God.
Jag tänker att Bibeln, skriften är Guds ord.
It's the authority of God to my life.
Det är Guds auktoritet in i mitt liv.
I believe the Bible is the word of God to us.
Jag tror att Bibeln är Guds ord till oss.
I believe that the Bible is the means to test culture, morality, politics and religion and to give its opinion on them.
Jag tror att Bibeln visar oss vad som är rätt moral och etik och politik och religion. Bibeln ger oss svar i förhållande till de tingena.
Today we live in a society.
Och idag lever vi i ett samfund
where politicians give their verdict on the Bible.
Där politiker fäller sin dom över Bibeln.
If their opinion does not come in line with the Bible, their opinion is worthless.
Och hvis deras mening inte stämmer med Bibeln så är deras mening värdelös.
Religion gives its opinion on the Bible.
Och religion har sin mening om Bibeln.
If that opinion is not in line with the scriptures, that's worthless.
Om den meningen inte stämmer med skriften är det också värdelöst.
There are many people giving their opinions of the Bible that are not according to the Bible.
Det är många folk som ger sin mening om Bibeln och de meningarna stämmer inte med Bibeln.
We are born again believers.
Vi är troende som är född på ny.
Spirit-filled believers.
Vi är åndsfyllda kristna.
And this Bible,
och denna Bibeln,
is the litmus test of God to our lives.
Är lackmustesten från Gud på våra liv.
Bless the Lord.
Pris Herren.
If you live according to this book,
så lever i henhold til denne boken,
the only way you can live according to this book is letting the author of this book get inside you.
Den eneste måten du kan leve i henhold til denne boken på er å la forfatteren av boken komme på innsiden av deg.
Otherwise it is just a book giving you laws and codes of behavior.
Ellers blir det bare en bok som gir deg lover og koder for hvordan du skal handle.
Now the Bible begins with these words.
Og Bibelen begynner med disse ordene.
In the beginning, God.
I begynnelsen, Gud.
Didn't say in the beginning, God and.
Det står ikke i begynnelsen, så Gud og.
It said in the beginning, God.
Men i begynnelsen, Gud.
Everything that was to be created came out of God.
Alt som skapt kom ut av Gud.
There wasn't anything in God that should be outside of him.
Og det var ingenting i Gud som burde være på utsiden av ham.
And there isn't anything outside of God that should be in him.
Og det ingenting på utsiden av Gud som burde være i Gud. That's
right. In the beginning, God.
I begynnelsen, Gud.
And God's intention from the beginning that everything in life to at the end will be in God.
Og Guds plan og hensikt helt fra begynnelsen av var at alt som i Gud skulle... You must repeat that.
Yeah.
I lost it.
God's intention...
Guds plan...
In his word...
I ordet...
Is that at the end of everything...
At når slutten på alt kommet...
Everything will be in God.
Så skal alt være i Gud.
That God will fill all in all.
At Gud skal være alt i alle.
At the end there will be nothing in God... That should be outside of him.
På slutten vil ikke være noe i Gud som burde vært på utsiden.
And nothing outside of God that should be in him.
Og det ikke noe som på utsiden av Gud.
As it was in the beginning, so it will be at the end.
Sånn som det i begynnelsen vil det være på slutten.
God filling all in all.
Gud som fyller alt i alle.
God's intention for your life and mine is to be in God.
Guds plan for ditt og mitt liv at vi skal være i Gud.
That's God's intention for all mankind.
Det Guds plan for hele menneskeheten.
For God made mankind to be that.
For Gud skapte menneskeheten for det.
To find a fulfillment in God.
At de skulle finne sin fulle tilfredsstillelse i Gud.
But as we've been here at this conference,
og mens vi har vært her på konferansen,
I've sat and listened and talked to people during the day.
Jeg har sittet og lyttet, og jeg har pratet med ulike mennesker i løpet av dagen.
And sometimes as a preacher you can live with assumptions.
Og av og til som en forkynner så kan du leve med antagelser.
Not realities.
Ting som ikke realiteter.
You can assume that people are living out and walking in the same things as you are.
Og du kan anta at folk vandrer i de samme tingene og lever i de samme tingene som du gjør.
When really they're not.
Men når de i realiteten ikke gjør det.
It's possible to use the same words but mean different things.
Og det mulig å bruke de samme ordene, men mene forskjellige ting.
It's possible for me tonight to believe that everyone in this room is born again.
Det mulig for meg å tro her i kveld at alle i rommet her født på ny.
And yet that may be a false assumption.
Og det kan likevel være en feil antagelse.
It's in my belief because you're at this conference that everyone here who is born again is baptized in water by immersion.
Og det kan være min antagelse at alle som her, som troende, de døpt i vann ved full neddykkelse.
Subsequent to your believing.
Etter at du kom til tro.
And yet that may be an assumption.
Og det kan likevel bare være en antagelse.
In my thinking, it's a great strong belief that everyone here is baptized in the Holy Spirit, speaking in tongues and rejoicing in God.
Og i mitt sinn så kan det være en antagelse at alle som her, som født på ny, de fylt med den hellige ånd og taler i tunger.
But that assumption was blown apart last night.
Men den antagelsen ble tatt fra meg i går kveld.
When I met a person here who said, I don't know anything about that.
Og jeg møtte en person som sa, jeg vet ingenting om det.
An assumption.
En antagelse.
That was wrong.
Som var feil.
We cannot as leaders live on assumptions.
Som ledere kan vi ikke leve ut ifra antagelser.
And what we find that teaching must be cyclical.
Jeg finner det at undervisningen må være syklisk.
We've got to teach our children the ways of God.
Vi må lære barna våre Guds veier.
The things that were taught you and have lasted the pace of time, you must teach your children.
Det som du ble lært og som har stått tidens test, du må lære det til barna dine.
The word of God that's proven itself to you must be taught to your children that it can prove itself to them.
Og Guds ord som har vist seg selv sant i ditt liv, det må bli gitt til dem.
And then to see your children teaching their children.
Og så dine barn som underviser sine barn.
Now you find children being born into the miraculous.
Du finner barn som blir født inn i det mirakuløse.
You find children today being born into a lifestyle that they are surprised when there are no miracles.
Du finner de som blir født inn I en livsstil nå, der de blir overrasket når det ikke skjer mirakler.
They are surprised when they pray for sick people. They are surprised that they are not healed.
De blir overrasket I det de ber for syke, og de blir ikke helbredet.
Because they expect people to be healed.
For de forventer at folk skal bli helbredet.
Why? Because they've grown up in an atmosphere where miracles are talked about easily, readily, because they happen every day.
Og det skjer fordi de vokst opp I en atmosfære der miraklene snakkes om, fordi de skjer hele tiden, hver dag.
But I assume that everyone is like that.
Og jeg antar at alle sånn.
But that assumption may not be right.
Men den antagelsen kan kanskje være feil.
And therefore I've asked myself a question as I've sat in the auditorium. Lord, what is it that keeps people away from really entering into this dynamic of the Spirit?
Og derfor stilte jeg meg selv spørsmålet mens jeg satt der. Gud, hva det som virkelig holder folk tilbake igjen fra å komme inn I dette dynamiske åndens liv?
And I stood there tonight.
Jeg sto her I kveld.
And I saw something go on the screen.
Jeg så noe på skjermen.
It only went up once.
Det kom opp en gang.
It was a verse of a song you were singing, and it had in it a generation.
Det var et vers I en sang der jeg sang, og det var linjen en generation.
God is doing something with a new generation.
Gud gjør noe med en ny generation.
God is doing something with a new generation.
Gud gjør noe med en ny generation.
They are tired of the old ritual.
De lei av de gamle ritualene.
They are tired of just going to meetings and being told about things.
De lei av å bare gå på møter og bli fortalt om ting.
They want to see things happening.
De vil se ting skje.
They want to see a display of God's power.
De vil se Guds kraft vist.
They say, don't keep telling us.
De sier ikke fortell oss bare.
Do it.
Gjør det.
Just do it.
Bare gjør det.
Be a preacher with excitement.
Vær en forkynner med begeistring.
Move.
Beveg deg.
If you haven't anything to say,
om du ikke har noe å si,
pretend that you believe you've got something to say.
Lat som om du har noe å si.
But at least show some passion about what you're saying.
Vel, I det minste vis litt iver og nysgjerrighet for det du har å si.
Because if the message has not changed the preacher, it's not going to change anybody else.
For hvis budskapet ikke har forandret forkynneren, vil det heller ikke forandre noen andre.
I assume everybody is like me.
Jeg antar at alle som meg.
I hear the cry saying, please God.
Og jeg hører ropet, vær så snill Gud.
And that's what I say. Please God, they're all like me.
Og det jeg sier, Gud, vær så snill, gjør de alle som meg.
I want you to capture passion.
Jeg vil at du skal gripe en lidenskap.
I want you to read this book as if it's alive. You open up the scripture, you think it's alive and it's burning within me.
Jeg vil at du skal åpne denne boken, den levende, den brenner på innsiden av deg.
I want the interpreter to get what I've got.
Jeg vil at oversetteren skal få del I det jeg har.
And I want you to get what he's got.
Og jeg vil at du skal få det han har.
So that together giving to you, you're going to come alive.
Som at sammen når vi gir det til dere, så blir det levende.
Because it's Good Friday.
Fordi at det lang fredag. La oss vanskelig oversette.
No, I didn't say that.
God fredag.
Yes, I said that. You're going to watch the interpreter, you know.
Legg merke til oversetteren.
It's a good Friday.
Det en god fredag.
Not a long Friday.
Ikke en lang fredag.
It's a good Friday.
En god fredag.
Now, why is it a good Friday?
No, hvorfor det en god fredag?
We are here.
Vi her.
We are proof that Jesus is alive.
Vi et bevis på at Jesus lever.
Jesus died.
Jesus døde.
Once.
En gang.
Once.
En gang.
Not every year.
Ikke hvert år.
Pull down the flag.
Hold flaggen ned.
Half mast.
Hold stang.
What's that for?
Hva handler det om?
Long
long fredag.
Well, how long is Long Friday?
Well, long is Long Fredag.
A long period.
Long Fredag.
It's going to be a long Saturday.
Det skal bli en lang lørdag.
And then?
Og så?
Sundays are coming.
Søndag kommer.
And he rose from the dead.
Og han sto opp fra de døde.
And we can all be happy.
Og da kan vi alle være glad.
Again.
Igjen.
No.
Nei.
He died.
Han døde.
Once.
En gang.
And only once.
Og bare en gang.
He rose.
Han sto opp.
Never to die again.
For aldri mer å dø.
He is alive.
Han lever.
Hallelujah.
Halleluja.
He's alive.
Han lever.
So as I stood there tonight and see all this thing about a new generation.
Så mens jeg sto her I kveld og så på skjermen om en ny generasjon.
I said, Lord, what is it about a new generation?
Så sa jeg, Herre, hva det med en ny generasjon?
He said, there's going to be a generation.
Han sa, det skal komme en generasjon.
And now is that generation.
Og den generasjonen nå.
Where they're going to have an understanding.
Der de skal ha en forståelse.
They're having an understanding.
En forståelse.
They're having an understanding.
De har en forståelse.
Of who they are in
av
Christ.
Hvem de I Kristus.
It was the usual failure with Israel.
Det var den vanlige feilen for Israel.
When they wanted to go into the promised land,
når de ville inn I det lovede landet,
there were spies sent out by Moses.
Sendte Moses ut spioner.
Said, I want you to go and look at the land that God has given us.
Dra ut og se på landet som Gud har gitt oss.
That God has given us.
Som Gud har gitt oss.
Go and look at the land that God has given us.
Gå og se på det landet som Gud har gitt
oss. Say those words, that God has given us.
Landet som Gud har gitt oss.
Lady here, would you say those words that God has given
kan du,
us?
Kan du si de ordene som Gud har gitt oss?
Right, the rest of now, join this lady that God
Resten
has given
dere,
us.
Da med denne kvinn som Gud har gitt oss. Som Gud har gitt oss.
Go and look at the land that God has given us.
Gå og se på landet som Gud har gitt oss.
Come and give a report.
Og kom og gi en rapport.
So they go.
Utdrar de.
When they come back.
Så kommer de tilbake.
Two men carrying grapes.
To menn som bærer druer.
Bigger than footballs.
Større enn fotballer.
Each grape bigger than a football.
Hver drue større enn en fotball.
Wow.
Wow.
Is it like that there?
Det sånn der?
Fantastic. Oh,
yeah, fantastisk.
That's two of them said that.
Sa to av dem.
Let's go in and get it.
La oss gå inn der.
There were 10 others.
Så det 10 andre.
There were giants in the land.
Det kjemper I landet.
And we saw ourselves like grasshoppers.
Og vi så oss selv som gresshopper.
And they confirmed it.
Og de bekreftet det.
That's what the word says.
Det det ordet sier.
We saw ourselves.
Vi så oss selv.
As grasshoppers.
Som gresshopper.
And the giants confirmed it.
Og kjempene bekreftet det.
They should have said.
De skulle ha sagt.
We saw grasshoppers in the land.
Vi så gresshopper I landet.
And they saw giants.
Og de så kjemper.
And we confirmed it.
Og vi bekreftet det.
It's how you see yourself.
Det hvordan du ser på deg selv.
Is going to determine what you achieve in Christ.
Skal avgjøre hva du oppnår I Kristus.
So I want us to do a little chasing in the scriptures.
Så jeg vil at vi skal jakte litt I skriften.
Now I know the time is gone, so we're going to have to move very fast.
Jeg vet at tiden går, så vi må bevege oss veldig raskt.
It's 9:06.
Den 6 minutter over 9.
And I was told last night we had to get out by 9:30.
Jeg ble fortalt i går kveld at vi var ute her fra en halv ti.
So hands up, if raise your hands, put your Bible. If you've got a Bible, raise your Bible in the air.
Har du Bibel? Vift med den i luften.
Raise your hands up. The Bible. This is a Bible conference.
Det en Bibelkonferanse.
Lift your telephones if you like.
Åpne mobilen hvis du har den.
No tweeting during the message.
Ikke noe twittering her I løpet av budskapet.
No photographs in the message.
Ingen fotografering I løpet av budskapet.
Okay, so we're going to go. Right.
Så vi setter I gang.
Let's look at our first scripture tonight.
La oss se på vårt
Ephesians chapter 1.
Efeserbrevet kapittel 1.
Ephesians chapter 1.
Efeserbrevet kapittel 1.
And if you don't mind, I'd like to read to you
from
my English Bible. It's helping my interpreter.
Det hjelper tolken min.
From verse
3,
and I'm reading from the New Living Translation of the Bible.
Vi leser fra en oversettelse som heter New Living Translation.
To God,
all praise to God,
the Father of our Lord Jesus Christ,
vår Herre Jesus Kristi,
who has blessed us,
som har velsignet
with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ.
Ved all åndens velsignelse I det himmelske gjennom Jesus Kristus,
even before He made the world,
til og med før han skapte jorden,
God loved us,
elsket Gud oss.
And chose us in Christ
og valgte oss I Kristus,
to be holy and without fault
til
in His eyes.
Hellige og uten feil I Kristus.
God in advance decided to adopt us.
Gud på forhånd valgte å adoptere oss
into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ.
In I sin egen familie ved å bringe oss nær ved Jesus Kristus.
This is what he wanted to do.
Dette det han ønsket å gjøre.
And it gave him great pleasure.
Og det ga ham stor glede.
So we praise God for the glorious grace he has poured out upon us who belong to his son.
Så vi takker Gud for den enorme nåden som øst utover oss som tilhører hans sønn.
He is so rich in kindness and grace.
Han så god I nåde og godhet.
That he purchased our freedom with the blood of his son.
At han kjøpte vår frihet med sin sønns blod.
And forgave us our sins.
Og tilga oss våre synder.
He has showered his kindness upon us.
Han har dusjet sin godhet på oss.
Along with his wisdom and understanding.
Sammen med sin visdom og innsikt.
God has now revealed to us his mysterious plan regarding Christ.
Og Gud har nå åpenbart for oss sin fantastiske plan angående Kristus.
A plan to fulfill his own good pleasure.
En plan som skal fullføres I henhold til hans gode vilje.
And this
og dette
is the plan.
Plan.
At the right time,
på den rette tid,
he will bring everything together under the authority of Christ.
Vil han bringe alle ting sammen under Kristi autoritet.
Everything.
Alle ting.
In heaven.
I himmel.
And on earth.
Og på jorden.
Yes. Furthermore.
Og enda mer.
Because we are united with Christ.
Fordi vi forent med Kristus.
We have received an inheritance from God.
Har vi tatt imot en arv fra Gud.
For he chose us in advance.
For han valgte oss ut på forhånd.
And he makes everything work according to his plan.
Og han får alle ting til å virke I samsvar med sin egen plan.
God has a plan.
Gud har en plan.
God.
Gud
has a plan for his world.
Har en plan for sin verden.
Before the world was created.
Før jorden ble skapt.
He chose us.
Utvalgte han oss.
He chose you.
Han utvalgte deg.
Before the world was.
Før jorden, før verden var.
Before you were.
Før du var.
He chose you.
Valgte han deg.
Because he wanted you.
Fordi han ønsket deg.
Is there a Martin here?
Er det en Martin her?
Hands up if there's a Martin here.
Opp med hånden hvis det en Martin her.
Just one. Are you Martin, sir?
Du Martin.
Your name?
Det navnet ditt? Jan Martin.
God chose you before you were born.
Gud utvalgte deg før du ble født.
Before you came into this world.
Før du kom inn I denne verden.
Your name was written.
Med navnet ditt skrevet.
Martin.
Martin.
How strange you're the only Martin in the building.
Så rart at du den eneste Martin I bygningen.
God must have a special plan for you.
Gud må ha en spesiell plan for deg.
Before the world was made,
før jorden ble skapt,
there was a relationship in heaven.
Så var det en relasjon I himmelen.
The Father,
en far,
and the Son who he loved,
sønn som han elsket,
and the Holy Ghost,
og den hellige ånd.
They had such fun.
De hadde det så moro.
This triune fellowship was so fantastic.
Dette treenige fellesskapet var så fantastisk.
So good.
So good.
That God said.
At Gud sa,
I've got a plan.
Jeg har en plan.
What we've got.
Det vi har.
I don't want it contained.
Jeg vil ikke bare at det skal være begrenset.
I want to share it.
Jeg vil dele det.
I want to share it with humans.
Jeg vil dele det med mennesker.
Oh, we haven't got any of those yet.
Vi har ingen av de enda.
All right.
Okay.
I'll make one.
Jeg lager en.
And God.
Og Gud.
Nobody saw that, did you?
Ingen av dere som har merket til det.
Thank you.
Takk.
God said, I'll make a man.
Gud sa, jeg skaper mennesker.
And he's going to be just like us.
Og han skal være akkurat som oss.
He's going to have our DNA in him.
Han skal ha vårt DNA I seg.
Just like us.
Akkurat som oss.
And he's going to enjoy the fellowship with us.
Og han skal nyte fellesskapet med oss.
So one day,
en dag,
God scooped up this creation of world.
Så tog Gud upp denna skapt.
That he subsequently made and out of dust.
Ut av stövet.
He made a man.
Formet han en man.
Perfect.
Perfect.
And then God.
Och Gud.
And there stood Adam.
Och där stod Adam.
And God says, hello.
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 Hi.
I love you.
Jeg elsker deg.
I love you.
Jeg elsker deg.
I want the best for you.
Jeg ønsker det beste for deg.
I want the best for you.
Oh, jeg ønsker det beste for deg.
Because he was like God.
Fordi han var som Gud.
He wanted everything that God wanted.
Han ønsket alt Gud ønsket.
And God said to him,
så sa Gud til ham,
I want you.
Jeg vil at du
to fill all the created world
skal fylle hele den skapte jord
with people like yourself.
Med sånne som deg.
Because if you fill people like yourself,
for hvis du fyller med folk som deg,
you'll fill the world with people like me.
Så vil du fylle verden med folk som meg.
Because you are like me.
For du som meg.
And if you fill the world with people like you, they'll all be like me.
Og om du fyller verden med folk som deg, så vil de også være som meg.
That was God's plan.
Det var Guds plan.
Then God said to him, "Here's all the animals you name them."
Her sa Gud, her alle dyrene, gi navn til dem.
Big elephant.
Stor elefant.
Long giraffe.
Long giraffe.
Little tortoise. Little tortoise.
Little små skilpadder.
And then God looked at the man.
Så ser Gud på mannen.
He said, "Everything else is good, but it's not good."
Alt så bra, men likevel ikke bra.
It's not good that he's alone.
Det ikke bra at han alene.
I've got to have somebody compatible to him.
Han må ha noen som kan lignes med han. Så er han like.
So God put him to sleep.
Så Gud la han i søvn.
Then suddenly Adam woke up.
Og plutselig så våkner Adam.
Wow. This is I don't know what to say.
Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Are you married, sir?
Er du gift?
You enjoy this part, okay?
Du liker denne del, okay?
And they got married.
Og de ble gift.
The Bible says that's why.
Og Bibelen sier at det er grunnen.
A man will leave his father and mother.
At en mann skal forlate mor og far.
And be joined with the woman.
Og bli forent med kvinnen.
And they had a wonderful time.
Og de hadde det vidunderlig.
Oh, they enjoyed each other.
Og de gledet seg over hverandre.
I'm not going to go into detail.
Jeg skal ikke gå i detalj.
It's too early.
Det er for tidlig.
But they enjoyed each other.
Men de gledet seg over hverandre.
Then one day she went out walking.
Og en dag så var hun ute og gikk.
Suddenly something is talking to her.
Og plutselig så er det noe som snakker til henne.
Hello.
Hallo.
Hello.
Hi.
I know that you really want to be like God.
Jeg vet at du virkelig ønsker å være som Gud.
Yes.
Ja.
Well, did God tell you?
Vel, sa Gud.
That you were not to eat of that tree.
At du ikke skulle spise av det treet.
Yes.
Ja.
But you do want to become like him, don't you?
Du ønsker jo å bli som han, gjør du ikke det?
Yes.
Jo.
Well, if you take of that tree.
Vel, hvis du spiser av det treet.
You will have the knowledge of good.
Så vil du kjenne godt
and evil.
Og ondt.
You will become as God.
Du vil bli som Gud.
Oh, and she looked at the tree.
Og så ser hun på treet.
I don't know what kind of fruit it was.
Jeg vet ikke hva slags frukt det var.
And death
or død
went through her veins.
Gikk gjennom årene hennes.
And still she walked to her husband.
Og likevel går hun til mannen sin.
And said it's good.
Og sier, det er godt.
And death went through his veins.
Og død gikk gjennom hans år.
And as with one man, death came into the world.
Og gjennom ett menneske kom døden inn i verden.
So death passed on every man.
Og gikk videre til hvert menneske i verden.
But God had a plan.
Men Gud hadde en plan.
God.
Gud
had a plan.
Had en plan.
He made a promise.
Han ga et løfte.
I'm going to raise up somebody.
Jeg skal reise opp noen.
You may bruise his heel, but he's going to crush you.
Han kan bite deg hel, men han skal knuse deg.
Satan, I want you to know, he's going to crush you.
Satan, vil du skal vite, han kommer til å knuse deg.
God had a plan.
Gud hade en plan.
Now turn with me please to 1 Corinthians chapter 2.
Bli med mig är du snäll till 1 Korintherbrev kapitel 2.
God had a plan.
Gud hade en plan.
Verse 7. The wisdom we speak of is the mystery of God.
Nej, visdomen vi förkynnar är Guds mysterium.
His plan that was previously hidden, even though he made it for our ultimate glory before the world began.
Hans plan som tidigare var skjult, selv om han hade den till vår fördel för jorden blev skapt.
But the rulers of this world did not understand.
Men som härskarna i denna världen inte skönta.
For if they had understood it.
För om de hade skönt.
They would not have crucified our Lord.
Hade de inte korsfästat vår Herre.
God had a plan.
Gud hade en plan.
And the rulers of this world, the religious people, the political people,
och styresmakten i denna världen, religiösa och politiska folk,
the military rulers,
de militära härskarna,
and behind all of them, demonic forces,
en enorm kraft,
principalities and powers,
makter och myndigheter,
the spirit that controlled the world,
den ond som kontrollerade världen.
They were trying to think out what is God up to.
De prövade att finna ut vad är det Gud planar gör.
Because God is all knowing, the devil's not.
Fordi at Gud er allvitende, djevel er det ikke.
And the devil begins to listen to certain things that God spoke to Abraham.
Og djevel begynner å lytte på visse ting som Gud sa til Abraham.
But Abraham wasn't fully sure of what the plan of God was.
Men Abraham var ikke helt sikker på hva Guds plan var.
He only knew it in fragmentary ways.
Han visste bare deler og biter av det.
Moses didn't know it.
Moses visste det ikke.
Only in type.
Bare bilder.
And pattern.
Bare mønster.
David didn't know it.
David visste det ikke.
And yet he knew that from his line a king would come.
Likevel, han visste at fra hans slekt og ætt skulle det komme en konge.
Isaiah didn't know, but he at least knew about a suffering servant.
Jesaja visste det ikke, men han visste i hvert fall noe om en lidende tjener.
Jeremiah didn't know how it is going to happen, but he spoke of a new covenant.
Jeremia visste det heller ikke, likevel han talte om en ny pakt.
They all knew bit by bit because God spoke at different times in different ways, little ways to give clues of what he's doing.
Alle visste biter og deler, for Gud talte i ulike tider og viste ulike ting om hva han skulle gjøre.
Got this great big jigsaw puzzle.
Han hadde dette store puslespillet.
And throughout time he's giving to mankind a little piece of the jigsaw.
Og gjennom tiden så ga han til ulike mennesker deler i puslespillet.
But the devil's looking on and still thinking, what's God up to?
Og djevel ser på dette og sier, hva er det Gud planlegger?
Because whatever he's up to, I've got to stop him.
For uansett hva han planlegger, jeg må stoppe det.
Then a big piece of God's jigsaw puzzle.
Så kommer en stor bit i Guds puslespill.
God looked at mankind and he said, they're not able to save themselves.
Gud ser på menneskeheten og sier, de ikke i stand til å frelse seg selv.
They're in such a mess down there.
Det er et sånt rot der nede.
I've got to go and help them.
Jeg må gå og hjelpe dem.
And God.
Og Gud.
Look at his son.
Ser på sin sønn.
Please understand.
Vær snill og skjønn.
Jesus was in heaven before he had a body.
Jesus var i himmelen før han hadde en kropp.
God is spirit.
Gud er ånd.
Jesus said to his father,
Jesus sier til sin far,
a body,
en kropp,
you have prepared.
Har du forberedt for meg?
And there was a little girl. She may have only been about 16.
Det var en jente, en ung jente, kanskje bare 16.
And the mighty angel of God went to visit her.
Mektige engel kom for å besøke henne.
Hail, favored one.
Vær hilset du som har Guds velbehag.
God is with you.
Gud med deg.
For the Holy Ghost is going to come upon you.
For den hellige ånd skal komme over deg.
And you're going to have a son.
Du skal få en sønn.
Who is going to be the savior of the world.
Han skal være verdens frelser.
And out of her heart she said,
Og ut av hjertet sier hun,
Be them to me, Lord.
La det skje med meg, Herre.
As you've spoken.
Som du har talt.
A little baby was born.
En liten baby ble født.
God was in Christ to reconcile the world to himself.
Gud var i Kristus for å forsone verden med seg selv.
Wise men from the east came and brought him gifts.
Vise menn fra øst kom med gaver.
And there was a king called Herod who had heard about these men.
Det var en konge som het Herod som hadde hørt om
disse mennene. And behind this ruler called Herod, there were demonic forces and Satan all at work to say, "We've got to stop the child."
Og bak Heroden så var det demoniske krefter og Satan som sa, "Vi må stoppe dette barnet."
But the angels of God warned them.
Men Guds engler advarte dem.
And they avoided Herod.
Og de flyktet.
And the child grew.
Barnet vokste.
Strong with God.
Sterk I Herren.
He came up to when he was 30 and he was baptized by John.
Han kom opp til 30 års alder og ble døpt av Johannes.
John said to everyone, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Johannes sier, "Se Guds lam som bærer bort verdens synd."
And the moment he said it,
og I det øyeblikket han sa det,
all the demonic forces,
om alle de demoniske kraftene,
they suddenly said, "We've got to stop him."
Så vi må stoppe han.
He went into a wilderness.
Han gikk ut I ødemarken.
Tempted of the devil.
Fristet av djevelen.
And he whipped him. The devil was whipped by Jesus.
Djevelen ble pisket, slått av Jesus.
Jesus came out triumphant.
Jesus kom ut I triumf.
The spirit of the Lord is upon me.
Herrens ånd
over meg. For he has anointed me.
For han har salvet
meg. To proclaim the gospel.
Til å forkynne evangeliet.
Of freedom to the captives.
Frie til
fanger. Setting people free.
Sette folk
letting
frie.
The blind to see. The lame to walk. The deaf to hear. This is what I've come for. This is what I'm going to do.
Dette det skal gjøre.
And Jesus was a man anointed by God who went about healing all who were sick.
Og Jesus var en mann salvet av Gud som gikk rundt og helbredet alle som var syke.
And only doing good.
Og gjorde bare godt.
And many were coming to love him.
Og mange kom til det punktet at de elsket ham.
And the rulers didn't like that.
Og styresmaktene likte ikke det.
Because he upset their religion.
Fordi at han forstyrret deres religion.
And the military powers didn't like him because he said, "My kingdom's not of this world."
Og de militære styresmaktene likte han ikke, for han sa, "Mitt rike ikke av denne verden."
But the enemy thought, "I've got to stop him."
And fienden sa, "Jeg må stoppe ham."
Well, the only way to really stop anybody.
Well, den eneste måten å virkelig stanse noen på.
I've got to kill him.
Jeg må drepe ham.
Because once he's dead, he's dead.
For når han død, så han død.
So inside the camp of Jesus, he found an apostle.
Så I Jesu leir så fant han en apostel.
Satan entered into him.
Og Satan kom inn I han.
He betrayed Jesus into the hands of his enemy.
Og han forrådte Jesus inn I fiendens hender.
And the devil said.
Og djevelen sier.
I've got him.
Jeg har han.
This is the beginning of the end.
Dette begynnelsen på slutten.
And on Good Friday.
Og på God fredag.
They nailed him to a tree.
Naglet ham til et tre.
And he hung there.
Og han hang der.
Suspended between heaven and earth.
Strukket ut mellom himmel og jord.
And the devil said,
og djevelen sa,
"This is the end."
Dette slutten.
He was there.
Han vil dø.
Every principality and power and demon came against him.
En hver makt, myndighet og djevel og demon kom imot han.
And he made a show of them openly.
Og han stilte dem åpenlyst fram til spott og spe.
They attacked him, but he threw them off.
De angrep han, men han kastet de vekk.
He took all the sins of the world, not just yours and mine, but every
every sin committed from Adam until the end of time, he took it all on himself.
Tog all världens synd, inte bara din och min, men all från jordens begynnelse
till slutet. And by his blood he wiped out those sins and said that it's finished, the price has been paid.
Och med sitt blod slättet han ut och så sa han, det fullbrakt, prisen är betalt.
And the devil was there saying, what have I done? What have I done? What have I done?
Och djävulen där och säger, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort?
Oh, I haven't finished yet.
Åh, jag är inte färdig ändå.
Every sickness.
En varje sjukdom.
Every bipolar person, every schizophrenic person, every depressed person, every mind assaulted person, I'm taking it all into my mind right now. Every pain that you've suffered, any affliction you've suffered, whatever it is, I'm taking it all in myself, because through and by my stripes you will be healed.
En var manisk depressiv, en var schizofren, en var mental sjukdom, depression, en var fysisk sjukdom, jag tar allt på mig så att med mina sår ska dere ha legedom. Han hung där.
And he became the embodiment of sin.
Och han blev synd legemliggjort.
That had known no sin.
Han som inte hade känt till någon synd.
My God.
Min Gud.
My God.
Min Gud.
Varför? Have you forsaken me?
Har du förlatt mig?
And a soldier at the base of the cross came forth with a spear and plunged it into his side. And out of his side came blood and water.
En soldat vid korsets fot kom med spjärret sitt och stack han i sidan, och ut av såret kom blod och vatten.
For as with the first Adam, as out of his side a bride was chosen, so out of the last Adam, blood and water came forth to purchase a bride and a people for himself.
Så att akkurat sånn som ut av den første Adam ble det tatt et ribben som ble til en brud for han, ut fra den siste Adams side kommer det blod av han som skaper for han en brud.
And as everyone looked on,
mens alle så på,
and heaven was silent,
og himmelen var taus,
and all angelic hosts looked over to see the Prince of Glory.
Och hela änglaherren ser härlighetens prins.
To see a body that no one wanted to look at.
Ser en kropp som ingen önskat att se på.
He was despised.
Han var föraktad.
Afflicted of men.
Föraktad, förlatt av människor.
And suddenly, with a final shout, he said,
"Och plötsligt i det sista, med det sista rop, säger
it,
det,
it's finished,
är fullbrakt.
Thank you, Lord, man.
No more sacrifice for sin.
Ikke noe mer offer for synd.
Once and for all.
En gang for alle.
No more dying.
Ikke
once
mer
and for all.
En gang for alle.
Yes. No more defeats. Once and for all.
Ikke noe mer nederlag.
No
en
more
gang
death.
For alle.
Once
ikke mer
and for
død.
All.
En gang for alle.
No more sickness.
Ikke mer
once
sykdom.
For all.
En gang for
no
alle.
No more disease.
Ikke
once
mer nederlag. En gang for alle.
The devil said,
"Djävulen sa,
what have I done?
Vad har jag gjort?
Oh, there's more.
Det är mer.
They took him down off a cross.
De tar han ned fra korset.
And they put him in a tomb.
De la han i en gravhula.
And the devil said,
och djävulen säger,
I've got to make sure he does not come up.
Jag må forsikre meg om at han ikke kommer opp.
They sealed the tomb.
De forseglet graven.
They put guards on that tomb.
De satte vakter foran graven.
The rulers of the world didn't want him to come up.
Verdens herskere ønsket ikke at han skulle
oppstå. The demons of hell didn't want him to come up.
Helvetes demoner ønsket ikke at han skulle
oppstå. Satan didn't want him to come up.
Satan ønsket ikke at han skulle komme opp.
But he came up.
Men han kom opp.
He came up from the tomb and he said, I have the keys of death and hell.
Och så jag har nycklarna till döden och helvetet.
There is no longer any death.
Det finns ingen död längre.
Death has been defeated.
Döden är besegrat.
The last fear of man has been conquered.
Människans sista frukt är övervunnet.
Oh, what have I done?
Oh, vad har jag gjort?
What have I done?
Vad har jag gjort?
Oh, there's more to come.
Oh, det är mer.
More, what more could there be?
Mer, vad mer kan komma?
He's already offered his blood.
Han har allerede offret sitt blod.
That's enough to forgive every man's sin.
Nok til å tilgi alle menneskers
synd. Not only in this room, but the whole world.
Alle synder for alle mennesker.
There are over 6 billion people in the world today that all of their sins have already been paid for.
Det mer enn 6 milliarder mennesker I verden I dag, og alle deres synder allerede betalt for.
What more is there?
Vad mer är det?
Final scripture.
Sista skriften.
Colossians.
Kolosserbrevet.
Chapter 1.
Kapitel 1.
I like to read this word, collisions. Chapter 1. Collisions rather than Colossians.
Låt oss inte översätta.
The Apostle Paul writing.
Apostel Paulus som skriver.
From verse 25, chapter 1.
Kapitel 1, vers 25.
God has given me
Gud har gitt meg
the responsibility of serving his church by proclaiming his entire message to you.
Ansvar og oppdraget I å tjene hans menighet med å forkynne dette budskapet til dere.
This message
dette budskapet
was kept secret for centuries and generations.
Ble holdt skjult I generasjoner og århundreder.
But now,
men nå,
it's been revealed.
Det blitt åpenbart.
Halleluja.
This secret,
denne hemmelighet,
locked up in the mystery of God.
I Guds mysterium.
For centuries.
Skjult I Guds mysterium for århundreder.
It had never been revealed.
Aldri åpenbart.
Nobody had ever seen it.
Ingen hadde noen gang sett det.
But suddenly Apostle Paul comes out.
Men plutselig kommer apostelen Paulus ut og sier.
This mystery.
Dette mysterium.
This secret.
Denne hemmelighet.
This hidden thing.
Dette som skjult.
That's been hidden for centuries.
Som vært skjult I århundreder.
I'm now going to tell you.
Nå skal jeg si det.
What it is.
Hva det er.
And he opens.
Og så åpner han det.
He says, this is it.
Han sier, dette det.
Christ.
Kristus.
In you.
I deg.
Satan.
Satan.
Had never known.
Jeg visste ikke.
If he would even mention the name God, he would say, God, what have I done?
Om han hadde kunnet nevne Guds navn, så han hadde sagt, Gud, hva har jeg gjort?
I put this Christ to death.
Jeg fikk drept denne Kristus.
Only one of them.
Det var bare en.
But he was as a corn of wheat that went into the ground and died, and now I have a harvest of people who are all walking around with Christ in them.
Han var som et vetekorn som falt I jorden og døde, og så stod han opp, og nå har jeg en hel høst av folk rundt som har Kristus I seg.
What have I done?
Hva har jeg gjort?
All over the world.
Hele verden.
In you.
I deg.
In Martin.
I Martin.
In you.
I deg.
And you.
Og deg.
And you.
Og deg.
And you.
Og deg.
Just point to somebody and say,
pek
and you.
Og si, I deg.
And you.
Og deg.
And you.
Yes. I deg.
And
I deg. Og deg.
Christ.
Kristus.
Now, I don't want to embarrass you.
Jeg ønsker ikke å gjøre deg brydd.
But I want you to look at me.
And I will att du ska se på mig.
What you are seeing,
det du så,
is the vehicle,
är redskapet,
that God chose,
som Gud valde,
to carry Christ around,
för att bära Kristus runt,
in my life. Your body is not you.
Kroppen din är inte dig.
It's just the vehicle.
Den är det redskapet.
That carries the Christ around.
Som bär Kristus runt.
You have this treasure.
Du har
in this earthen vessel.
I detta jordiska karet.
This is what the apostle Paul said, it's no longer I who's living.
Det är aposteln Paulus säger, det är inte längre jag som lever.
Because that I died on the cross.
För det är jag döde på korset.
That I was buried.
Det är begravet.
It's no longer I.
Det är inte längre jag,
but Christ.
Men Kristus.
When you say I love that person, I really love their nature, I really love their kindness, I really love their patience, I really love their long suffering.
När du säger jag älskar den personen, jag älskar deras godhet, deras vänlighet, deras tålmodighet och så vidare.
All you're saying is I love the Christ.
Allt du säger är jag älskar Kristus i dem.
If Christ lives in you,
hvis Kristus bor i dig,
not with a question if he's there,
ikke med et spørsmål som hvis han er der,
he is there,
han er der,
he lives in you,
han bor i dig.
He says, in the day that the Spirit comes, for it is the Spirit of Christ, the Holy Spirit is the Spirit of Christ.
Han siger den dagen ånden kommer, for ånden er Kristi ånd.
In that day when he comes into you,
den dagen han kommer og bor i deg,
you will know in that day that I, Jesus, am in the Father.
Så vil du vite at jeg er i far.
The Father is in me.
Faderen er i meg.
I am in you.
Jeg er i dere.
And you are in me.
Og dere er i meg.
We'll get so mixed up together.
Vi er så sammen.
That there's nothing that can separate us from the love.
At ingenting som kan skille oss fra hverandre.
You no longer have to try to be a Christian.
Du trenger ikke lenger prøve å være en kristen.
Oh, I read my Bible every day.
Jeg leser Bibelen min hver dag.
That's not going to make you a better Christian.
Det vil ikke gjøre deg til en bedre kristen.
It can help the Holy Spirit to transform you to be more like Christ, but you cannot be any better than you already are in Christ.
Det kan hjelpe den hellige ånd til å transformere deg og forandre deg til å bli mer lik Kristus, men du kan ikke bli mer kristen enn du allerede er.
Come to live in your life. He's come to live in you.
Han har kommet for å bo i deg.
He's come into this house and he wants to inhabit every room.
Han har kommet inn i dette huset, han ønsker å ta i bruk hvert rom.
Shape your mind.
Forandre sinnet ditt.
Shape your attitudes.
Dine holdninger.
To become Christ-like.
Sånn at de blir Kristus-like.
He said in the day,
han sa,
that I come to live in you,
og jeg kommer for å bo i dere,
greater things shall you do in my name.
Større ting skal dere gjøre i mitt navn.
You will go into the world and you will lay hands on the sick and they will recover.
Dere vil gå ut i verden, dere vil legge hendene på de syke og de skal bli friske.
You will go into the world and you tell people how they can come to Jesus and they'll come to Jesus.
Du skal gå ut i verden, du forteller folk hvordan de kan komme til Kristus og de vil komme til Kristus.
There will be times when you go home and you don't know what to do and you sit down and the Holy Spirit will just tell you this is what you do.
Og hver gang du kommer hjem og du ikke vet hva du skal gjøre, så setter du deg ned og så forteller den hellige ånd deg dette er det du skal gjøre.
And you just do it.
Og så gjør du det.
Why?
Hvorfor?
Because he lives in you.
Han bor i deg.
That is the understanding.
Det är förståelsen
that God wants for us all.
Som Gud vill att vi alla ska ha.
A personal testimony.
Ett personligt vittnesbörd.
When I first came to Christ,
då jag tog emot Kristus,
I went to a church that I had been attending when I came to Christ. It was a Baptist church.
Så gikk jeg i en menighet som jeg hadde gått i før jeg tok imot Jesus. Det var en baptistmenighet.
And they said to me,
de sa til meg,
now please understand,
og vær snill og skjøn,
I don't have anything against Baptists.
Jeg har ingenting imot baptister.
I love God's people.
Jeg elsker Guds folk.
But they said to me,
men de sa til meg,
if you want to be a good Christian,
om du ønsker å være en god kristen,
you read your Bible,
så leser du Bibelen din,
and you pray every day.
Og du ber hver dag.
I had to come to learn this.
Jeg måtte lære dette.
Because I was a good Christian.
Fordi jeg var en god kristen.
I read my Bible and prayed every day.
Leste jeg min Bibel og ba hver dag.
You see the fundamental difference?
Ser du den fundamentale forskjellen?
If you want to be a good Christian,
hvis du ønsker å bli en god kristen,
you cannot be anything other than good if you're a Christian.
Du kan ikke være noe annet enn god hvis du en kristen.
If Christ is living his life.
Hvis Kristus lever sitt liv i deg.
I can see some of you now going through major mental changes. Guys, that's what we have to do. Our mind has to be transformed.
Vårt sinn må bli fornyet.
So it was not if you want to be a good Christian. I am a good Christian.
Det var ikke hvis du ønsket å bli en god kristen. Jeg var en god kristen.
That is why I read my Bible and I pray.
Og derfor det at jeg leser min Bibel og ber.
We used to have certain standards.
Vi pleide å ha visse standarder.
If a person drank,
hvis en person drakk,
a beer,
en øl,
he's not a Christian.
Er han ingen kristen.
If a person went to the movies or the cinema, they were not Christians.
Hvis en person gikk på kino, var det ingen kristen.
If a lady had a washing machine in the house, it's dubious.
Hvis en kvinne hadde vaskemaskin i huset, var det tvilsomt.
I know some of you, that's where I was.
Det var sånn det var.
And therefore I looked at people who were immediately viewed as not Christian because they drank a beer.
So folk ble sett på og vurdert ikke kristen fordi de drakk en øl.
Or they drank wine. Or they drank a wine.
Eller de drakk vin.
Or they ate pork.
Eller de spiste svinekjøtt.
Most of you would not be Christians.
De fleste av dere ville ikke være kristne.
You understand?
Skjønner dere?
There were regulations.
Det var regler.
Keep within side this.
Hold deg innenfor dette.
You're good.
Du god.
Any margin of error, you're bad.
Noen sånne marginale områder, du ikke god.
And for many years I lived that way.
Og i mange år levde jeg på.
And I know some of you sitting here were equally persuaded of those things.
Og jeg vet at noen av dere som her ble på tilsvarende måte overbevist om de samme tingene.
Until suddenly somebody
until plutselig noen
told me about the baptism of the Holy Ghost.
Fortalte meg om dåpen I den hellige ånd.
My Bible leapt up.
Wow.
That's next Sunday sermon gone.
Det forsvant neste søndags preken. Bibelen ble levende.
I got baptized in the Holy Ghost.
Jeg ble døpt I den hellige ånd.
I started speaking in tongues.
Begynte å tale I tunger.
And suddenly my Baptist glasses came off.
And I began to look at the Bible. Baptistbrillene mine av.
And I suddenly realized who I was in Christ.
Hvem jeg var I Kristus.
That I don't need to keep running to him because of my sins.
Jeg trengte ikke å løpe til ham på grunn av mine synder.
Listen.
Hør.
He does not even see your sin.
Han ser ikke syndene dine til og med.
He sees the blood.
Han ser blodet.
Retreat to safety.
Vi trekker oss tilbake til et sikkert plass.
I'll say it again to you.
Jeg ser det på ny.
Old Testament illustration.
Gammel testament illustrasjon.
Kill a lamb.
Drep et lam.
Take its blood.
Ta blodet.
Put it in a basin.
Ha det I en krukke.
Take some hyssop.
Ta noe hyssop.
Dip it in the blood.
Dypp I blodet.
Put it on doorpost.
Ta det på dørkarmene.
Don't put it on a threshold. You're not to walk over the blood.
Ikke ta det på dørstokken. Du skal ikke gå på blodet.
The angel of death will pass through.
Dødsengen vil gå forbi.
And when he sees the blood.
Og når han ser blodet.
Read Hebrews 8 and 9.
Les Hebreerbrevet 8 og 9.
When this Jesus died,
Jesus døde,
he went into the heavenly tabernacle.
Gikk han inn I det himmelske tabernaklet.
With his own blood.
Med sitt eget blod.
He said, Father, here it is.
Han sa, Far, her det.
There's sufficient for the whole wide world.
Tilstrekkelig for hele verden.
And this blood speaks of better things than that of Abel's blood.
Og dette blodet taler sterkere enn Abels blod.
And when you come to the Lord, you say, "Oh Lord, remember the sin I did yesterday." He says, "Which one?"
Og når du kommer til Herren og sier, "Å Gud, husker du synd jeg gjorde i går?" sier han, "Hvilken?"
Well, the one I came to you about.
And then jeg kom angående.
I don't know.
Vet ingenting om det.
I do remember the time you came to me and I said to you then, as far as east is from west, I will remove your sins far from me.
Men jeg husker den gangen du kom til meg.
And I will remember them no more.
Jeg husker den gangen du kom til meg angående synden din, og jeg sa at så langt som øst er fra vest, vil jeg ta din synd bort fra deg, og ikke minnes den noe mer.
And even if you did sin,
og til og med om du syndet,
the blood of Jesus,
Jesu blod,
will cleanse you from sin.
Vil rense deg fra synd.
It's the power of the blood.
Det kraften I blodet.
What kind of Christian therefore are you?
Hva slags kristen du derfor?
When you know who lives inside you.
Når du vet hvem som bor I deg.
I went to Norway because God told me to go to Norway.
Jeg dro til Norge fordi Gud ba meg dra til Norge.
And I saw giants in the land.
Jeg så kjemper I landet.
But they were like grasshoppers to me.
De var som gresshopper for meg.
I went to the Philippines because God told me to go to the Philippines.
Jeg dro til Filippinene for Gud ba meg dra til Filippinene.
I saw little people there.
Jeg så små folk der.
Who believed they were giants?
Som tro på kjemper.
But they were like grasshoppers to me.
Men de var gresshopper for meg.
I went to Cuba.
Jeg dro til Cuba.
And I saw giants in the land.
Jeg så kjemper I landet.
But they were like grasshoppers to me.
Men de var som gresshopper for meg.
Who do you think you are?
Hvem tror du at du er?
Who do you think you're talking to?
Hvem tror du at du snakker til?
Do you know who my father is?
Vet du hvem min far er?
Do you really know who he is?
Vet du virkelig?
If you knew who he really was, you wouldn't talk to me like that.
Hvis du visste hvem han var, ville du ikke snakke sånn til meg.
Who is he?
Hvem han?
Who is he?
Hvem han?
Well, how big is your house?
Vel, hvor stort ditt hus?
Well, I've got a big house.
Ja, jeg har et stort hus.
He owns millions of houses.
Han eier millioner av hus.
How many pets have you got?
Mange kjæledyr har du?
I've got a big mastiff dog.
Jeg har en svær hund.
My father owns all the dogs.
Min far eier alle hunder.
Well, who is he?
Hvem han?
If you treat me with respect, I'll tell you.
Hvis du behandler meg med respekt, skal jeg si det.
So people look at you and they say, who do you think you are?
Now let me say this to you. La meg si dette.
A Christian does not grovel.
En kristen klager ikke.
You are proud in what God has done for you.
Men du stolt over det Gud har gjort for deg. Yes.
I am proud of Jesus.
Jeg stolt av Jesus.
I am proud of my heavenly Father.
Jeg stolt av min himmelske far.
I am proud that the Holy Spirit lives in me.
Jeg stolt over at den hellige ånd bor I meg.
I am proud that he said the whole world's going to bow to him.
Jeg stolt over at han har sagt hele verden skal bøye seg for ham.
I am proud that I belong to such a company.
Jeg stolt over at jeg tilhører et sånt folk.
Of kings.
Of konger.
And priests.
Prester.
And princes.
Og prinser.
Servants of God.
Guds tjenere.
Children of God.
Guds barn.
Daughters of God.
Guds sons
of God.
Guds sønner.
All in this room tonight.
Sammen I dette rommet I kveld.
Christ in you.
Kristus I deg.
I'll tell you one thing.
Jeg skal si deg en ting.
Hell is afraid tonight.
Helvete skjelver I kveld.
Because of the people in this room.
Fordi folk I dette rommet. På grunn av folk I dette rommet.
Hell is afraid tonight.
Helvete redd I kveld.
Because in this room there are people who are going to stand up and say.
For I dette rommet folk som vil reise seg og si.
Do you know I've been fearful all of my life?
Vet du at jeg har hatt frykt hele livet mitt?
And I wondered if God's with me.
Jeg lurte på om Gud var med meg.
And now I know he lives in me.
Og nå jeg vet at han der.
I'm no longer going to pray the prayers. God be with me when I go here.
Jeg skal ikke lenger be bønner om at Gud var med meg når jeg går sånn og sånn.
Because he's going to be where you are.
For han der du
Listen.
Hør.
Whenever Jesus was with the disciples, they were safe.
Alltid når Jesus var med disiplene, gikk det bra.
The moment he left them, trouble.
I det øyeblikket han forlot dem, problemer.
They're having a great, wonderful time.
Ja, det er en vidunderlig tid.
And then he says,
og så sier han,
I'm going away.
Jeg går bort.
Where are you going?
Hvor går du?
Well, I'm going back home.
Ja, jeg går hjem igjen.
Where's home?
Hvor hjem?
Where my dad is.
Der for.
Well, why are you leaving us?
Ja, hvorfor forlater du oss?
Well, he said, I've got to send somebody else in my place.
Jeg skal sende noen andre som erstatter meg.
And here's what's going to happen.
Og dette er det som skal skje.
As long as we are here,
så lenge vi her,
in Palestine,
I Palestina.
Please understand, Jesus never went outside of Palestine.
Og vær snill og skjønn, Jesus dro aldri utenfor Palestina.
In his body.
Med sin kropp.
He did by his spirit.
Han gjorde det ved sin ånd.
In other people's bodies.
I andre folks kropper.
I thought you'd get excited.
Jeg trodde du skulle bli begeistret over det.
So he looks at his disciples.
Så han ser på disiplene.
I'm going away.
Jeg drar bort.
Now you know, boys, every time I'm here, you're safe.
Dere vet jo, gutter, at alltid når jeg her, så går det bra.
When I'm not here, you're in trouble.
Når jeg ikke her, så det problemer.
I'm going to change all of that.
Jeg skal forandre det.
I'm going away.
Jeg drar bort.
And I'm going to send somebody.
Jeg skal sende noen.
My spirit.
Min ånd.
It's called the Holy Spirit.
Kalt den Hellige ånd.
He's exactly like me.
Han akkurat som meg.
Same DNA as my father.
Samme DNA som
same DNA as me.
Samme DNA som meg.
And he's coming.
Og han kommer.
But he's not going to be outside of you.
Men han skal ikke være på utsiden av
dere.
Han skal være i dere.
So wherever you go.
Så uansett hvor dere drar.
I am.
Jeg.
You no longer go to a dark room.
Du går ikke lenger i et mørkt rom. Åpner døra.
And say, is there anybody in there?
Er det noen der inne?
You're going to hear a voice.
Du hører en stemme.
When you go in, there's going to be two of us.
Når du går inn, der vi to.
Who's that?
Hvem sa det?
You and me.
Du og meg.
Holy Spirit and you.
Den Hellige Ånd og du.
Your prayers are going to change.
Bønnene dine vil bli forandret.
The power dimensions are going to change. Power dimensions.
Kraftdimensionen vil bli forandret.
Expectations are going to change.
Forventningene vil bli forandret.
Because greater is he who is in you.
Større han som
he
i deg.
Who is in the world.
Enn han som i verden.
You can overcome the world.
Du kan seire over verden.
Because of who lives in you.
På grunn av den som bor i deg.
Now, brothers and sisters.
No, brødre og søstre.
It really is good Friday.
Det virkelig god fredag.
We preach Christ crucified.
Vi forkynner Kristus korsfestet.
But we also preach Christ living.
Men vi forkynner også en levende Kristus.
And the only way you really know he's alive.
Og den eneste måten du vet at han lever.
Is not from a history book.
Det ikke fra en historiebok.
Not merely from this book.
Ikke egentlig fra denne boken.
But the same spirit that raised Christ from the dead lives in you.
Samme ånd som reiste Kristus fra de døde bor i deg.
Halleluja! Da 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 da. You understand?
Skjønner du?
Same spirit.
Samme ånd.
That raised Christ from the dead.
Som reiste Kristus fra de døde.
Lives in you.
Bor i deg.
Now turn to some. You just did it, sir. What's your name? Odd.
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 It's okay.
Okay.
Odd, you just looked at a gentleman
to your left.
Du så på mannen som sitter på din venstre side.
And his name is?
Hans navn
Angelo.
Angelo? Receive Jesus today.
Sorry?
You receive Jesus today.
Angelo?
Angelo?
Did he receive?
You received Jesus today?
Yesterday.
Yesterday.
Angelo? Angelo, Angel.
Yes. Angel.
¿Cómo estás? You can ask Angelo when he came to know Jesus.
Du snakker norsk, sant? Ja. Ja. Du tok imot Jesus I går. Kan ikke du bare fortelle oss hva som skjedde?
Skal jeg fortelle hva som skjedde? Jeg fikk noen tårer. Jeg kjente det inni meg. Det jeg kjente. Nå start nå.
He said he received Jesus and he felt something powerful happening.
And tears came.
And tears came?
Yeah.
Tears came? You cried?
Yes.
Because Jesus came into your life.
Du gråt fordi Jesus kom inn I livet ditt.
You believe? I believe so. Somebody came into your life.
Yeah. Jesus. Somebody touched me inside.
Somebody touched him inside. Who do you think that was?
Hvem kan det ha vært?
Tell me. Yes. Jesus.
Jesus.
Yes. Tell me.
Jesus.
Tell me who touched me inside.
Jesus touched you on
me. Jesus rørte på innsiden av deg.
Jesus took away all your sin.
Jesus tok bort all din synd.
Jesus gave you a new life.
Jesus gav deg et nytt liv.
Jesus gave you power to live.
Jesus gav deg kraft
til å leve. The anointing of God is upon your life. Father, in the mighty name of Jesus.
For I Jesu mektige navn.
Watch over your son.
Våk over din son.
Look after his life.
Se etter hans liv.
Supply his need.
Gi han det han trenger.
Give to him all he needs.
Gi han alt han trenger.
But thank you.
Takk.
But thank you.
Men takk.
But thank you.
Men takk.
You've taken out of him all that should not be there.
Du har tatt ut av ham alt som ikke skulle være der.
And you've put into him.
Og du har lagt ned I han.
Your own life.
Ditt eget liv.
Your own life.
Ditt eget liv.
Thank you, Jesus.
Takk, Jesus.
Bless the Lord.
Priset være Herre.
Bless the Lord.
Velsignet være Herre.
Bless the Lord.
Pris Herren.
Now, let me say this to you. I listened to my brother Angelo.
Jeg lyttet til min bror Angelo.
He's confessed.
Han bekjente.
Jesus before us.
Jesus framfor oss.
And in heaven.
Og I himmelen.
Jesus looks to his father.
Jesus ser på far.
And says, Angelo!
Og sier Angelo!
And all the angels break forth, all the angelos in heaven break out praising God.
Alle angeloene I himmelen bryter ut I lovprisning.
Heaven is is filled with angelos. Heaven is filled with angelos.
Himmelen er full av angeloer.
But now God is a man walking around the world, another one.
Men nu har Gud enda en som vandrer her I verden.
In whom he lives.
Som han bor I.
And every time the devil comes along,
og hver gang djevelen kommer,
he looks at this man,
så ser han på denne mannen,
and he says, "Oh, there's Christ."
Oh, der Kristus.
He looks at this one. Oh,
ser på denne kvinnen. Oh, der Kristus.
He looks at this. Oh,
ser, oh, der Kristus.
Oh, der Kristus. What have I done?
Hva har jeg gjort?
This is what he did.
Dette det han gjorde.
Listen carefully, carefully. Too many of you give too much credit to the devil.
For mange av dere gir for mye ære til djevelen.
This is what he did.
Dette det han gjorde.
He helped work out God's plan.
Han hjalp Gud I å fullføre sin plan.
He was but a pawn on the chessboard.
Han var en brikke på sjakkbrettet.
God,
Gud,
was controlling him.
Kontrollerte han.
Everything he did,
alt han gjorde,
was helping.
Var å hjelpe.
God's plan,
Guds plan,
to be fulfilled.
Til å bli oppfylt.
God said,
Gud sa,
all things,
alle ting,
will work together.
Vil virke sammen.
To them that love the Lord.
For det, til det beste for dem som elsker ham.
According to his
plan. Som kalt I henhold til hans plan og vilje.
The devil,
djevelen,
is under the control of God.
Under Guds kontroll.
You control him in Jesus' name as well.
Du kontrollerer ham I Jesu navn og.
Let's just stand in his presence.
La oss reise oss.
Lebesement alamat olive lebakaras. Nomrove che stem da calascio se per guai. De tuo lo sei lemenda la macqua tara la mamara tu sei. Ti vreme reste de becataro le de me qua la mascio le drato. Vero tuo lo vomoro indi per la mamati si beque tesus. Jesu veler tu lo vamarti vele menesu sabato. Cam tara stire vela la tua Nero to sile me kutesu se votolos. Da shole veromo tiyan. For says the Lord to you, my children.
For det så sier Herren til dere, mine barn.
I do not want you to be looking back.
Jeg vil ikke at du skal se tilbake.
In your life of what's been.
I livet ditt på det som har vært.
For it has been.
For det har vært.
I want you to have eyes to see what's ahead.
Men jeg vil at du skal ha øyne som ser på det som ligger foran.
For what is to come.
Det som skal komme.
For I want to assure you.
For jeg vil forsikre deg.
I want to assure you.
Jeg vil forsikre deg.
That the best is yet to be.
At det beste kommer.
But for you to enter into that which is the best,
men for deg å komme inn I det som det beste,
I want you to close the door on your past.
Vil jeg at du skal lukke døren til fortiden.
For you are not to carry into the future that which belongs to the past.
For du skal ikke bære med deg inn I framtiden det som hører fortiden til.
For this is a day of new beginnings.
For dette en dag med ny begynnelse.
Not merely a new day.
Ikke bare en ny dag.
But new beginnings.
Men nye begynnelser.
In your individual life.
I ditt individuelle liv.
In your family.
I din familie.
In your work that you do for me.
I det arbeidet du gjør for meg.
It's a day of new beginnings.
Er det en dag med nye begynnelser.
Your own understanding as my servant,
din forståelse som min tjener,
will change as the revelation of myself catches up with you.
Vil forandres I det åpenbaringen som jeg gir deg kommer til deg.
Do not give yourself too much busyness at this time.
Og ikke gi deg selv til mye travelhet på denne tid.
For this time requires of my servants, the apostles and the prophets, to spend time in my presence.
For dette, I denne tiden mitt ropte mine apostler og mine profeter å bruke tid I mitt nærvær.
For I want to reveal things that have been hidden that are now important for my people.
For jeg vil åpenbare ting som har vært skjult, men som nå viktig for mitt folk.
I do not want you to run with a revelation that is old, for I want you to bring forth something that's new, that has rootings in the old.
For jeg vil ikke at du skal springe med et gammelt budskap, men du skal bringe fram noe nytt som har sine røtter I det som gammelt.
And as my people, I want to share my heart with you too.
Og dere mitt folk, jeg ønsker å dele mitt hjerte med dere også.
That the future is not filled with disappointments.
At framtiden ikke fylt med skuffelse.
With false hope.
Med falskt håp.
With delayed expectations.
Med forventninger som blir utsatt.
But it's fullness.
Men det fylde.
It's advance.
Det framgang.
It's increase.
Det økning.
It's everything that you've desired and more.
Det alt du ønsket og mer.
For I am not going to do for you only as you ask.
For jeg skal ikke bare gjøre for dere I henhold til det dere har bedt om.
For I have promised that I will do for you more than you can ask or even think.
For jeg har sagt at jeg skal gi dere mer enn det du kan be om og til og med tenke.
Therefore, is it not time, as my people, that you ask of me great things?
Derfor, mitt folk, det ikke tid for dere til å spørre om store ting fra meg?
Is it not time for me to hear you ask for the nations?
Det ikke tid for dere til å be meg om nasjonene?
The nation that I birthed in your heart.
Nasjon som fødte I ditt hjerte.
When you said, Lord, it's too late to go.
Når du sa, Herre, for sent å gå nå.
No.
Nei.
You will be going in the next year to new places.
Neste år vil du dra til nye plasser.
Within 12 months of this time.
I løpet av 12 måneder fra denne tid.
You will have reached other nations that you've not been to.
Skal du ha nådd andre nasjoner som du aldri har vært I før.
For I want to set the dreams in your heart alive.
For jeg ønsker å la drømmene som ditt hjerte komme til livet.
I want you to take the message that you've heard.
Jeg vil at du skal ta budskapet som du har hørt.
About the living Christ who is my son.
Budskapet om den levende Kristus som min sønn.
To tell others about him.
Amen. Og fortelle andre om ham.
And you will see people come to know me.
Og du vil se at mennesker kommer for å bli kjent med meg.
You will lay hands on the sick.
Du vil legge hendene dine på de syke.
And you will be surprised that I heal them.
Og du vil bli overrasket over at jeg helbreder dem.
But that's only to teach you.
Men det bare for å lære deg.
For now you are going to grow and learn of me that your expectation will be great.
For nå skal du lære å vokse I meg og din forventning skal være stor.
And hear me, says the Lord.
Og hør meg, sier Herren.
I'm going to teach you as a people that my supernatural is my normal.
Jeg skal lære dere mitt folk at det overnaturlige min normal.
As you as a people wait in my presence, says the Lord.
Og I det dere som et folk venter I mitt nærvær, sier Herren.
I will bring people to you that will immediately recognize that I am in your midst.
Så vil jeg bringe folk til dere som øyeblikkelig vil erkjenne at jeg iblant dere.
No longer will you just be coming to meetings.
Og dere vil ikke lenger bare komme til møter.
You'll be drawing together to meet with me.
Men dere vil komme sammen for å møte meg.
And as you come to meet with me, says the Lord, I'm going to meet with you.
Og når dere kommer sammen for å møte meg, vil jeg møte med dere.
And I'm going to do extraordinary things to you.
Jeg vil gjøre ekstraordinære ting med dere.
To change you.
For å forandre dere.
To make you understand of what I'm doing in this world and what I can do.
Sånn at dere skal skjønne hva jeg gjør I denne verden og hva jeg kan gjøre.
For I'm no longer going to be limited by your thinking.
Jeg vil ikke lenger være begrenset av deres tanker.
I'm going to begin to display myself.
Jeg vil begynne å vise hvem jeg
as I want to be known.
For jeg ønsker å gjøre meg selv kjent. Amen.
God is a good God.
En god Gud.
So those of you at the back, if you'd like, all of you come over to shake each other by the hand before you leave tonight and just simply say, God bless you tonight. Have a good night's rest. We've got a half an hour before. Is it... midnight.
Så ta noen I hånd, hils på de på vei ut og si Gud velsigne deg. Vi har en halvtime til midnatt.
God is good.
Gud är god.
Shake somebody by the hand and
say,
it is great being with you tonight.
Godt å være sammen med deg I kveld.